Anthony, Anthony, nze manyi in my life sikuvumangako, that is one, echo nchogera.
First yo ngenda gili wanze gola balino.
It is okay.
Ngenda luzira.
Balino, later recording, later recording, jangu tuwe sange ku office or later recording, eraganti na kuvuma. Eragamu ebigambo bye na kuvuma. Munana, saa munana nja kuba ntusa wena wazifinye jamu.
Mumpe wa miti, saga la kuna manyiri. Mumpewa amiti kwa saka lo kisemizumike wa feru nyo saka lo gizwe kusepe mwana kwa rekera otenzi mapenzo Lidu lina alamu Kwa mwana alamu na mwana 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 kwa feru kama
akini Keep quiet
Nituwa
Sorry
Nodo mwana nanyani ya zaku TV Sipu na kola men Tuzepe ukumuli kendo kusebuli mwana mwana ulike ye nasi
Nakufu mati No I just want to hear nakufu mati Chena kufu machenja galo kumanya Kusaja kwa chaka wa mistake ninga Chaka you have your own problems And you just want them to rise Sisobola kubato like chaka wakanda babulabi But that is not Elatara Nize Hanson chema nye chaku njiza chari chimu Kugama mbo njimba zote zinyumi la Atema na enza mtu toso wakufosi nga mtu No Binoblambuansi Hanson yokufa chateka Osege ya kuna mzanyo kufa chateka kante echi nzenja kusokayo nena wajia kuja anytime mwesegera tutisa tisa bantu Anthony Anthony stop that okay gamba oku office wakambi basi ulo kule te wane people knows there
Anthony
do everything It is fine. It is fine. Bionabio gendo kola, it is okay. Hanson, bionabio gendo kola, it is okay. Nye mbambi eta recording, kumulimu awo. Like, tugende mba kama bange. Bring the recording. That is the only solution. Nye mbambi eto tugende kupolisi, olete recording, nye yunga mkufuma. Okutuwa ni ama teka mga lote vikola.
Ane kwa recording genda, nye kula yana deku mteo. Ifu degula ya bambi, abantu bange bula, ino.
Tugende nanti. Eranga mfuma. Hanson, don't go to me wrong. Nyeza kuwa mbake njogela kuri nyayo. Nyeza sibu mabantu. I don't abuse people. That's what you have to know about me, okay? Buzo yuande. Nyeza sibu mabantu nawe. Nyeza jake chintu. Nyeza sibu mabantu.